muso serantolantan funda farafina gun kan burukina faso forobatɔn muso serantolantannaw binna mali taw ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen mali kanu na mali muso serantolantana agaisha jara de ye burukina faso jɔ lamaga sanga sabana na ɲɔgɔnda bena to o cogo la fɔɔ ka taa waati kofɔle ban a serantolanta ɲɔgɔnda tana kunu araba juyekalo ye tile 12 san 2023 a tana general mathieu kereku tɔgɔ la serantolantanyɔrɔ la ko tonu benɛ jamana kan burukina faso serantolantanyɔrɔw walisa u ma ban dilali la u ɲangilen do kafu fɛ burukina faso ni mali ka serantolantan ye tagali de ye kɔsegini ɲɔgɔnda be tan bamako yan tarata nata juyekalo ye tile 18 san 2023 ɲɔgɔnda nunu fila bɛɛ be don jeux olympiques paris san wɛrɛ 2023 eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ se sɔrɔli burukina faso musolakaw kan u ye mali gɛrɛsɛgɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka kosegini ɲɔgɔnda makɔnɔ ni ɲɔgɔnda nunu fila kuncɛra mali ni burukina faso seba ale ni zambi de be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnda tako filanan na zambi ka fara jamana wɔɔrɔ wɛrɛw kan olu sen tɛ eliminatɔrw ɲɔgɔnda tako fɔlɔ yin na kafu farafinagun serantolanta ɲɛmayaso y'a yira ko jamanaw senkola bonyana kosɛbɛ kadi musolakaw ta tɛmɛnen kɛnɛ kan o jamanaw zambi tunizi marɔk kamerun nigeriya botswana ani afriki du sud farafina jamana 25 de be ka u niyɔrɔ ta jeux olympiques eliminatɔrw ɲɔgɔnda nunu na ni eliminatɔrw kuncɛra jamana fila fɔlɔ olu de be farafina jɔyɔrɔ fa paris san wɛrɛ 2024 jeux olympiques kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka lasegi don